Afro.
Alonso West.
Zedwalk.com.
Worldwide.
Move your bumbo kata fesi fesi yama complicated show.
Asetia mwame ya bafeti bongo. Epali focus itemfona kuchongo. Walubila chimu na kulusa. Mulafi ya kwe futashi bafi ya kulusa.
Asetia mtu tona ngona bongo bongo. Ni chaste kumbele fawati kukwelele bombo. Ile ni mane zinkalinga pali mangu. Chati pushka zelti kome nangu mampushingo paru.
Kuya kuntensi tetu welele ni my friend. Kuntensi tetu welele ni my friend. Kuya kuntensi tetu welele ni my friend. Kuntensi tetu welele ni my friend.
Step by step ele futua. Ukufunde ngomu salu wa manyua. Nilo sembu kolu chelo nde sabandamo. Mane mu pocket na soga nalikwatia. Wenge ama fans empangile sofanga fukuna. Nga na imansi ama pamulu neshbona. First my fears sheshe no kujimba. Isi mwane tuka no tia kantembo. Kasanga nalitula sabanga maepo epo. Zemande fofu ninga vika kupa tebo. Sia down ipanshu nga kalambo. Ifu nikai titumina nendambo.
Asetia mwame ya bafati bongo. Epali focus itemfona kuchongo. Walubila chimu na kulusa. Mulafi ya kwe futashi bafi ya kulusa.
Asetia mtu tona ngona bongo bongo. Ni chaste kumbele fawati kukwelele bombo. Ile ni mane zinkalinga pali mangu. Chati pushka zelti kome nangu mampushingo paru.
Kuya kuntenshi tetu welele ni my friend. Kuntenshi tetu welele ni my friend. Kuya kuntenshi tetu welele ni my friend. Kuntenshi tetu welele ni my friend.
Obushiku tatulala sondoshi tashitukama. Turo tuari tuna tuari sala pop bakama. Scene after scene ofo tuenda nishi mama. Get the drop down no kunwa pona mamama. Dress code black watch shushushu nafwa. Exi misem na bed tickets yafwa. Moto yari shivi kwa le safwa wa yafwa. Ni vashiema wa bere finshi sambo tu bafa. Last thing last so first come safe. I'm always on the move ngabale ya man gave. You can't touch this tema levo ya mpev. Efe tu iminika game we so na left.
Asetia mwame ya bafeti bongo. Epali focus itemfona kuchongo. Walubila chimu na kulusa. Mulafi ya kwe futashi bafi ya kulusa.
Asetia mtu tona ngona bongo bongo. Ni chaste kumbele fawati kukwelele bombo. Ile ni mane zinkalinga pali mangu. Chati pushka zelti kome nangu mampushingo paru.
Kuya kuntensi tetu welele ni my friend. Kuntensi tetu welele ni my friend. Kuya kuntensi tetu welele ni my friend. Kuntensi tetu welele ni my friend.
Silipele langa ya pita, silipepa pita. Disaki la mafalanga, simeli ya blokulika. Peri mapita, pari perotu fusa peri mapita. Peri mele loti paskole mundo tafuako toista wish mapita. Paliko diferente, you and I bala. Loya ya upova shanti bala nona gai. Shara multiply, 50 tosta 5, 45 tosta 25, 50 zunga 5. Shara ten bro down. Masara tamia shanti sala skona shuga. Wasa musa alema kelo agaya konda luka.
Asetia mwame ya bafeti bongo. Epali focus itemfona kuchongo. Walubila chimu na kulusa. Mulafi ya kwe futashi bafi ya kulusa.
Asetia mtu tona ngona bongo bongo. Ni chaste kumbele fawati kukwelele bombo. Ile ni mane zinkalinga pali mangu. Chati pushka zelti kome nangu mampushingo paru.
Kuya kuntensi tetu welele ni my friend. Kuntensi tetu welele ni my friend. Kuya kuntensi tetu welele ni my friend. Kuntensi tetu welele ni my friend.
Move your bumbo kati tutam. Rotaskin. Rotaskin. Baka mikey papate.
Kisu Media.
Monachi Bull. Bizu Music. Silva. Silva Ndek.
Zedwop.com.